Ochiluvia luvia cha tatu. Yakomba kwenda lavone. Yakomba wale okukatala vayela lavone inanu yaye. Eye wayongwile vo okukwela lahele omola lavone umalehe. Watala vayela lavone alimae panduvali afetela okukwela. Kwenje lavone wakemba yakomba. Ocho akwele tete omolahe uveli. Lavone wakisika yakomba okutalavayela lahele alima kwavo epanduvali. Yakomba wakemba vo lavone. Eye wanganyala ovinyama vyosi vyavelapo vyovochunda cha lavone ndo feto yupange alinga. Yakomba wayeva echo mala valavone vakala lokupopya hati, yakomba watambula chosi isietu wakala lacho, kwenda ukwasi wosi afuna wolimwisa lukwasi waisietu. Kwenje yakomba walimbuka okuti ekalo lyalavone lyapongoloka, kalingalela ye ndechi akile okulinga konyima. Ocho suku wapopyala yakomba hati, tiukila kofeka yolonja livyove, kwenda kepata liove, kwenje ame hakala love.